dip, yo sequel casho. Before the night falls, creep on you with sequel special. Usiku kapita kwa vita thidi ya usingizi. Na ndoto zisizo kuisha na tishwe na jinamizi. Masaya kasugea nkikwaza jinsi ya kutoka. Peke yangu geto nongea na suti na pia za moka na dress. Nafunga mlango na toka na gia park at the place. It rained no silence, no when it dog it was backing. Mwana na washa dinga sa saba za PM. Nagundua sina kiba na cheki na ATM. Na draw za kutosha na leo na duka na shuka. Nongeza vocha na piga na njibu. Bado na suka na mwambia ukimaliza nishtuwe miniko njani. Pia kati na kuja unataka zawadi gani? Kasema yoto ipidayo njo nayo mindepokea. Sindeshe gari kwa speedy. See you baby take care. Siku ikazidi fana kimwana linidhibiti. Nkafanya shopping ya mana lelana mlimani city. Kama twiga bata figa matata mithili grace. Anapiga na cut wiggly data na baby face. Nchi ya kusadikika that will be rich this way. Wasa ulipofika malaika aka display. Kissing na hugs nguvu like hey baby ya mishu. Nkasoko visa pili nisikize ni kupe ishu. Sijawahi kupenda na wala sijui mapenzi na swezi ku. When's the love goes?
I'm a playboy.
Usijo kanipende, takumiza, takutenda. Spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Sijawahi kupenda na wala sejui mapenzi na swezi ku. When's the love goes?
I'm a playboy.
Usijo kanipende, takumiza, takutenda. Spende kinta kupa tacos.
I'm a playboy.
Mtebo kabuta kite kapozi mudumu wakaja. Nkagiza chupa bakadi na mbuzi kwa nusu faya. Cast na dawa pombe na nyama utani na story. Na check out tathani fete and of course she's pretty shorty. Vinyuka panda kichwa sister duwa kanza visa. Ni case nkipotezea hata niona nyoka kibisa. Mashauza naletea na blouse mbele medisa. Kabili nkakodi wanje linyamu nuze tikisa. Mrembo kuleta utata so doctor kaza mandani. Alipufuwa stonka data kapata raza duniani. Shuri pebo brother kaka kajisi kwa nje sayari. Nikampige chata na memory dana diary. Akatoka na star showbiz kaponza mwili okati playboy. Slali na demo moja mara mbili. Siku tulipo chana ndo mwisho kungea nae. Akipige na kata nikipokea piga badaye. Ikabidi atembe maskani runduno kuniulizia. Akambiwa yuko nyumbani na shemeje metulia. Akayona na thamani nguvu zikamuishia. Kwa sababu shamtumia kimsinge ameshafuria. Akaja kwa dhumuni kutaka kufumania. Nikamtolea mbavuni machozi akaanza kulia. Akitaka penzi la moni ambaye sijatulia. Mwenzake akaja ubavuni kimahaba kankumbatia. Jishpagawe na usanii misho kio cha jamii. Nitakugeuza big G cause
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii. Nitakugeuza big G cause
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii. Nitakugeuza big G cause
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause
I'm a playboy.
Uspagawe na usanii misho kio cha jamii. Nitakugeuza big G cause
I'm a playboy.
Radio TV ish ABC kuna HIV cause
I'm a playboy.